yo mire de noyo de akirekia na gekerera indo ciothe miaka andu na nyamwa kimaga yukania irema na njue nginya weruine ciombe ciothe no cimwathĩkagĩra toria njue itũraga ithereraga nyamũ nĩ itũragia o nyamũ acio no mũndũ nĩ ateire o mũndũ wake
Wow. mwanethe kiagira ihorerei ihorerei ihorererwo ne muturire ikur ikarania na ando ega ando neyo indo na ungeitheria mwaura wa Finsco